Nous faisons des missions de suivi de la qualité des eaux de surface.
Goliji amen yo haybugol alhali njammeji bangal laboratoire ngaji gondi bamako sewari to motiton e kanye kay hejo golle min jogi lewru fuf hinade yewtagol alhali njammeji di wakaduno o wonno gede de mi ewtige holtoji alhali idon njammeji so ndiyamayo yo gede kertade pawide do sifaji chimie et biologie e kanye dun e on wattu goto dum ngadan ko wiyata pH e le nuku o e dade dum dun gede kewde latode sababu yewtagol njammeji di nden alhali njammayoji Niger e Senegal bonali sanne ngala dun noneji kabaru oxygen mudun yu gede hultoje hakika kabaru bawde ngurdam di do nukuji di andon ko buri hewde jawbuji di nan jedda ko yela ko ka non bangal adadu oxygen e bawdo cenam wakkat jun o halkaki fame tan wiide e le nukuji yogaji fame wiide tan ele nuku jogaji tialaji an njammayongo gulleji mbawdi bunude alhali njamdon ko buri hewde bangal demal margal gulleji isinaji gulirobe juude e kanyadun gulleji damaji denno ko min darrata nototobe dido gulleji di denno min darrata gollobe dum do be fuf watande hakkilo sanne jogola njammayongo so bangal hono andude son njam na wodi ele jiile tan wona hunde yafunde so wona sa medin njamdam madum so e dam buki sede ka non dum wona fi wajibi sabi dum yowi do famu mo fuf so bangal la njammeji gondi le butalaji madun le manaji njam fuf hana yeyede so dam yewtaka no hanri bangal sereji yogaji so bangal modjuki hakunde njam londe man njam mana andon do yowi tan do kabaru cenam sabi njam londe so dam watana hakilo londe denda lote njam dam na walte sato fuf siki wala dum buru modjude so wonno manaji di boyri tan di wawi latade sababu bonude alhali njam dam
la qualité peut changer. Parce qu'il y a la contamination contenant continue.